kilichotutendereza ekibuga kyaffe ekyakubibwa mu ggulu Yesu kye yazimba. Singa mbadde n'ebiwawa ng'abamalayika nandibuse nandituse eri mu Sayuni.
Eri mu Sayuni.